kasimuko ekirozo nja kirina ekatate ngane nja e jinsuza nja nyo mone senze nenkubo ulango bagali mundungu ewatali yando tuzotocha tukira kagambo kako kampi katono kasi wango umakwe mpisora ebintu byebo byankuba nno baby kati tukendeza tochusanga nina mungi kubulana kwanika kati tukendeza tochusanga nina mungi kubulana kwanika omanyi chimbaze waranyu bankuza bulungi ate nigonjibwa tesisobola zembivako kuba binumya omutima okamala naye wansobera walyaki anumyangatera bwenzira buli lwe nkulaba nsanyukirawo ndowooza katonda yakundeetera jukira akagambo kako kampi katono kakubanga mu magwe mpiso era ebintu byebyo byankuba nnyo kati tukendeza tochusanga nina mungi kubulana kwabika kati tukendeza tochusanga nandiba mutima gwo olunaku luli kyanno ndwaza kabanga lumwe njala oba muto nga talina nnyanjo sekati mukole nyangu kanyangu wenkunani kakaweta abafere tebatuse mabega kuba kimanyi banja bansinga nze jukira kagambo kako kampi katono kasi wango umakwe mpiso era ebintu byebyo byankuba nno ona kati tukendeza tochusanga nina mungi kubulana kwabika kati tukendeza tochusanga nina mungi kubulana kwabika kati tukendeza tochusanga nina mungi kubulana kwabika kati tukendeza